Peleka kuzimu nasi tumebaki sita kamili tegemeo letu ni wetu Jalali.
Never be another one.
Our strength, our pillar, and forever.